Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and get your first month free. Just $1 down, $15 a month. No commitment. Deal ends Friday, February 13th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ka kooban madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland, siyaasiyiinta mucaaradka ah, xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo madax hore ayaa shir ku yeeshay magaalada Muqdisho, gaar ahaan gudaha xayndaabka xalane oo ay degan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa si weyn u gorfeeyey xaaladda dalka, iyagoona ugu yeeray madaxweynaha Soomaaliya inuu xaqiiqda wajaho soona qaabilo dhinaca ku sugan Muqdisho xilli uusan weli furmin shirkii labada dhinac. Shirka ayaa waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey ra-iisul wasaaryaashii hore ee dalka Maxamed Xuseen Rooble, Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo Xasan Cali Khayre, sidoo kale xildhibaanada ku jira labada aqal ee sida weyn uga soo horjeeda hanaanka dowladda federaalka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, waxaana intooda badan ay dureen hoggaanka dalka oo ay ugu baaqeen inuu ogolaado in uu wadahadalada ku biiro si go'aan looga gaaro mustaqbalka dalka.
Ku soo dhowaada mar kale magaalada Muqdisho, laakiin waxaa runtii nasiib darraha inaan haddana halkan idinku soo dhoweyneyno hoteelkii aan idinku soo dhoweyneyno 2021 iyo 2022 aan wada fadhinay, culayskii isaga ahaa aan idinku soo dhoweyneyno, hubanti la-aanta siyaasadeed aan idinku soo dhoweyneyno, walwalkii shacabka Soomaaliyeed ay waqtigii qabeen aan idinku soo dhoweyneyno. Waa meeshii aad taqaaneen, waa hoolalkii shirka aad taqaaneen, waa caqabadihii aad ogeedeen, caqabadihii iyo magaaladiinna iyo dalkiinna ku soo dhowaadaan idin leeyahay marka hore.
Maanta Soomaaliya waxay maraysaa munaasabad adag, dhanka iyaga kama liici doonto, ballanka iyaguna waa sidaas. Waxaana ka ujeedaan sida aynu u dhannahay iyo sida aynu u taagannahay. Waa hambalyaynahayaa baarlamaanka xorta ah oo juhdi badan iyo dadaal badan geliyey sidii constitution-kii heshiiska lagu ahaa ee Soomaaliya loo sii haysan lahaa si aan dalka iyo dadku u kala tagin. Waa hambalyaynayaa meesha ay wax soo gaarsiiyeen, waana garab taagannahay, waana aqoonsannahay intay dhaliyeen guushuna ayagay ku dambayn doontaa.
Waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo xildhibaanadii loo geystay tacdiyada, hadday ahaan lahayd midkii dhaawacyada loogu gaarsiiyey, hadday ahaan lahayd xildhibaanadii loo diiday inay ka qayb galaan shirarka, iyo hadday ahaan lahayd kuwii bannaanka lagu dhibaateeyey. Dhammaan waxaan leeyahay waa ka xunnahay, waana ka gudbaynaa. Sida saaxiibaday igu horreeyey ay sheegeen, madaxweyne xasanow waa lagula hadlay, cawada martiya lagu yahay, agtaada ayay taallaa gogoshi halkan loo yimid. Fadlan, waxaa kuu hartay caawa 92 maalmood. Madaxweyne, si fiican ii dhegeyso, waa 92 maalmood. Waxaan ku leeyahay rag waa kiis cishta, dad ehel oo qaraaba nahay, fadlan talada dhexda soo dhig. Dastuurkan iyo shacabiga Soomaaliyeed dhammaan waxaan diyaar u nahay in la badbaadiyo. Waxaan kaa codsanaynaa inaad soo ajiibto sida ugu dhaqsiyaha badan.
Laakiin madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad hadalhayn dhalisay, isagoona duray xildhibaanada ku dhinaca ah ee la dhacsan dowladda federaalka iyo hanaanka ay wax u wado. Waxaana uu carabka ku adkeeyey in aysan ka tegi doonin Muqdisho inta jiho saxa loo bixinayo doorashada dalka.
Horta annagana la soo dhoweyn maayo marti ma nihin, dalkeenni iyo dadkeenni iyo caasimadeenni baan joogaa. Laakiin markaan meesha dhex marmaraya waxaan fiirinayay 2021-kii halka waa joogu jirnay, xildhibaanadii hawiyo oo tirada badnaa ee meesha nagu jirjiiri jira meeshay aadeen baan garan waayo horta. Marka waxaan isiri malaha xamar waa meesha dalka laga kala goynayo. Markaasi kale u fiiriyey, horta farriintayda anigu waxay ku socotaa saaxiibada halka fadhiya de iyagu kuma jiraan, waa nala joogaan. Laakiin farriinteennu waxay ku socotaa dadka degaankan, waa iyadaan dambe sida gaarka u sheegtay. Dalka waxaan u nimid horta midnimadiisa inaan ka shaqayno, xamarna in laga kala goyn baan rabnaa inaan ka shaqayno. Haddii lahaydno kooxda yar oo arrimahaas ka shaqaynaysa, horta waxaa ogaataan xamar cidi niga tegi mayse, waana lagu qabsanaya haddii lahaydno. dalkan waa la wada leeyahay midnimadiisana qof kasta mas-uuliyad baa ka saaran. Hadallada xanta ah anugu kama shaqayn karo meelaha looga sheekeeyo, halka ka tegi mayno ilaa dalkan waji u yeesho sidii hore ay la yeeli jirayba saas ahay. Waana arkaynaa dhammaan dadka waxgaradka ee halka jooga, xildhibaanada halka jooga si gaaraan ugu hambalyeynaya, ragga inaga maqanna war halkii ku dambaynaysa ay hore u soo gaaraan in leeyahay bannaanka ha istaaganin. Waxa hadda ka socdaa aadan madoobe uu ku wado baarlamaanka shaqadii loo dirsaday ma aha, shaqa aan loo dirsan baa halkaa lagu hayaa. Inta difaacdeena waa uga mahad celinayaa. Haddeertaana waxa weye waan isugu wada nimaanno hareerahan ka wada qabanaynaa. Bulshada kale cabursan oo islahayd malaha waa la iska kala irdhoobena. Waxaas intay iska dhaafaan siday ahaan jirtay, Cabdiqayb Diid baa halka ka hadlay runtii hadalla waxtar luu ka sheegay. Odannimada isagaan u daynaynaa, laakiin mararkan waxa weeye odannimo keliya ma rabtay, xisaabtan bay rabtaa, ma garat in la wada hadlo oo dalkan af loo saaro u baahan yahay. Madaxda hadda joogta filla Soomaaliya iyo dadka ka agdhow waxay dhahayeen malaha madaxdu ma imaanayso, waa liliga tigi may halkan in la joogay haddii la hadin. Runtana waa la isugu imaanayaa, dalkaana waa la wada difaacayaa midnimadiisa iyo horumarkiisa. Marka waxaan jeclaan lahaa insha allah shirkaas ka hor dhici maayo.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Suudani ayaa sheegay in dalka uu u baahan yahay samata bixin iyo in xeerarka iyo dastuurka dalka la dhowro. Arinta ugu muhiimsan ay tahay in dalka uu doorasho aado, isagoona fariin u diray madaxweynaha Soomaaliya.
Halkaas fariin baa iiga muuqatay. Fariintaas inaan sheegana waa jeclahay. Insha allah fariimo badanna way imaan doonaan. Dalkan intii aa ka tiraahdeen in kala ku dari maayo, samata bixin buu u baahan yahay, mustaqbal fiican buu u baahan yahay, in xeerarka iyo shuruucda la dhigta la ilaaliyay u baahan yihiin, in dadku runtii ay runta abaaraan oo dalkeenna meesha uu marayo ma rabo inaan hadda ku celceliyo, cid walba way ogsoon tahay. Dalkan waxa keliya ka dhiban in doorasho u galo. Waxa kaloo la hayo waa iska hadal. Dastuur dalkan dastuurkii 2012 lagu heshiiyaa u ah. Wax kasta oo la malmaloqo oo loo midaysnayn gacmaha unbay dadka ka daalinaysaa iyo waqtiga. Waxaan oran lahaa arintaas wax ka duwan aan aadno. Annaga waxaa dhab naga ah midnimada dalka inaan ilaalinno, wadajirkiisa inaan ilaalinno, inaan halka u nimaanno heshiis dhab ah oo dalka anfacaya. Heshiisku macnihiisa maaha inaan runta la sheegin. Waxa khaldan waa la sheegi doonaa haddii la haydmo. Waxaa loo yimidno waqtiga loo gelinayaa waa arintaas. Marka hadalka inaan ku sii rafto ma rabo. Waxaan rajaynayaa ilaah idinkiis madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, annagoo ixtiraamayna mansabka iyo maamuuska uu leeyahay, hogaamintiisa waa dhaliilsanna, laakiin waxaan u baahannahay inaan kala xaajoonno, diyaar baan u nahay.
Dhankiisii, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa isna halkaasi ka hadlay, isagoona sheegay in wixii ay shalay ka wada shaqaynayeen madaxweyne Xasan maantan ay ka shaqaynayaan dalkana iminka uu ku jiro xaalad adag oo u baahan in si wadajir ah wax looga qabto.
Waa run, Muqdisho waa nimid, martina kuma nihin. Hoteelkana waa soo degnay, horaan u soo degi jirnay. Ma aanaan u iman inaan taa laba maalmood joogno, maalin joogno, maalinta labaad noqonay, waxaan u nimid inaan Soomaaliya xalkeeda gaadhno. Tala la wada leeyahay wixii saaxiibkii madaxweyne Xasan Sheekh shalay aan ka wada shaqaynayna waan ka shaqaynayna haddana. Isagaan naga maqan, isaguna ha ku soo biiro insha allah. Waan ka xumahay wax badan oo dhacaya oo xildhibaanada xorta ah ku dhacaya. Waan maanta xogaal ka ahay xildhibaan hooyadii oo meel cillaa intii lagu dajiyay la inaga qaadayna haddana cilla lagaga tegay oo la oran meesha cilladaa isbitaal laga soo qaaday. Waxa aad iyo aad iyo aad iyo dhibaato waana wax xisaabtan ka geli doon. Marka xildhibaanow waxaad u shaqayseen wixii laydiin soo doortay, laydiin soo igmaday iyo dadkaad ku mataleyseen, aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqadaad qabateen. Waana waxaan kasii wada shaqayn doona inta u dambaysana. Fariimaha iyo dahadaladii aan oran lahaa inta badan waa layidhi, laakiin waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo. Had saaxiibada yidhaahdeen waxba kuma sii daray, weliba inta hadda Siciida u dambaysay waan wada hadli doonaa. Nabad baan u nimid, xal waddankan in laga gaadhaan u nimid, mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya inayna burburin baan u nimid. Maanta waa run oo arrintii Cabdiqayb Diid ka hadlayay, abaarta maanta meesha ugu xumayd bay taagan tahay. Xoolihii way dhammaadeen, gaar ahaan nugulkii, dadkiibaa hadda dhammaanaya. Shalay markaan soo baxay iyadoo dagaal xun aan ku jirnaan ka soo baxay, meydiya dhaawac baa yaalay, dhibaatadu way taagan tahay. Laakiin nasiib darro waxaa dowladnimadii iyada tii weyneed hadday burburtay waxba socon weydad kuwa gaarkeen hooseen ku jira ama qabanayaan. Sidaa daraaddeed reer Muqdisho waynu ishaynaa, waan idiin joognaa, talaan ku tegi doonaa, waxaan la wadaleynaan ka wada shaqayn doonaa, wax Soomaali u dhexeeyaan isula iman doonaa, taasaanan ka shaqaynaynaa. Kulamo badan iyo wadahadallo badan iyo xidhiidho badanna waan samayn doonaa.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo xubno ka tirsan golaha mustaqbalka ayaana la sheegay in habeenkii xalay laga celiyey xayndaabka garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Xubnaha Shariif la socday oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble iyo xildhibaan Cabdullaahi Carab ayaa la sheegay inay doonayeen inay shir la yeeshaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, kuwa oo degan hotel ku yaala gudaha Xalane. Si dhab ah looma oga sababta ka dambeysay celinta madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed iyo xubnaha la socday ee golaha mustaqbalka Soomaaliya. Hase yeeshee, war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in habraaca sugidda amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde uu dhigayo in wixii ka dambeeya shanta galabnimo laga soo galo albaabka Marina Gate, isla markaana aan loo ogoleyn in ciidan hubeysan lala galo gudaha garoonka. Wasaaraddu waxay iftiiminaysaa ayaa la yiri inaanay jirin mas-uuliyiin hore oo loo diiday inay galaan garoonka, balse ay jireen kuwa iyagu diiday inay u hoggaansamaan habraaca amni ee u degsan garoonkaasi. Wasaaradda ayaa sidoo kale waxay sheegtay in qaar ka mid a mas-uuliyiintii hore ee dalka ay ku xadgudbeen nidaamkaasi iyagoona gudaha garoonka la galay ciidamaad u tiro badan, isla markaana isticmaalay albaab aan loogu talagelin in xilliga habeenkii la isticmaalo. Tallaabadaasi oo ay sheegeen inay halis ku tahay amniga iyo badqabka garoonka, sida war-saxaafadeedka lagu yiri. Si kastaba, waxaan weli dhicin shirkii loo madlanaa ee golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo madaxtooyada Soomaaliya kaa u muuqda in mar kale uu dib u dhacay xilli aysan dhinacyadu weli isku fahmin ajendayaasha qaarkood iyo goobta rasmiga ah ee shirka uu ka dhici doono. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa doonaysa in shirka uu ka qabsoomo gudaha Villa Soomaaliya, halka mucaaradka oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ay ka biyodiideen arrinkaasi iyagoona dalbaday in shirka uu ku qabsoomo xayndaabka Xalane. Waxaana xusid mudan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu iminka ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Wararka SBS magaalada Muqdisho.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.